CKMusicPromos.com.
That's in better poke. Auto solution.
Shut up, boy. You don't tell it back.
What it don't for poke. Let him be chapoka, your boy fresh dope, nigga take at a quapa. DJ Momo Pangoma, let him be chapoka, you feel a chapuma. Catula Pola win when come, cochali la bracatan in Dungama. Elona Shingile, Salentina, Lashon in Tintila, Catus, Quatai, 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 Catus, Quatai, 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 Timu Timu Bamba Yamba. Timu Timu Bamba Yamba. Timu Timu Bamba Yamba. Bamba Yamba. Bamba Yamba. Ani pita mwete baka fuka Bamba Yamba. Nafuluka kubwa ite chidunu kubuto kulu ila tiwishi abano kulala febeti ni kumatobo njebele tititi kwale wakusanga lalala mutale abuke njebele awe lala wete kwali kotu angalo twingi nalipapa nomba taliti njefinga majusu kwa tae kwa tae kwa tae futu kulo wana joni wariako 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 tila kajusu kwa tae. Quatai, 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 akajus, quatai, 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 timu timu, 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 timu timu. Tulebu wapaya let Nachipoka wushori red Chalelo waku waiche wuchuri let Bamsa napamu vio Kulebu techa molilo Changalile ninona kef Kuhufyompa ninona kef Kamkuyo wali na kadondo shota nizi nechitunu kwa na chongo Ema in
Tatulo pola winu ingome kwa charira kundishe nindungama. Erona singire sharenti na rashoni nchindira. Chichus kwa dae, kwa dae, kwa dae, kwa dae. Aka chus kwa dae, kwa dae, kwa dae, kwa dae.
Timu timu, timu timu, timu timu, timu timu.
Panomba twalika ka kampani bomb squad swaga boy no mtaribani bashima papa sadiki bashiti tite extra jack
na kumwona my team the boss ni bwana ninja na big sacho wezire tizire village wa pagambo m jeko tons mpoela angotoka pale saka chombo ya dia chibere 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 boss ni kwa jezi na sansa bodia dem bis yo vina kaya komanda chimalume dak news na inangana. Ikata kwapa, DJ Momo Pangoma. Na chimbi chapo, katupide chapuma. Osketi, big man jaya yo.
Wala stuff, but down.
Ikata kwapa, try po chief.
Problem.
Wala jack changa.
On the beat. CKMusicPromos.com.